iyo maalin kaliye noo xigta dhaladowka bila barakeysan ee ramadaan ya bulshada ka nool magaalada baydhabo xarunta gobolka bay waliba yuwadana diyaar garowgeen ka dambeeyay ee ay ka dhawaayeen bila barakeysan ee ramadaan iyo nasii diyaarsadahayan raashinka iyo waliba qaybo shir duwan ee maacuunta haddaba aanu ku mid ganacsatada iyo bulshada magaalada baydhabo iyo waliba iyo ku hadalayna siyoonka diyaar garowahayan billaah barakeysan ee ramadaan
magaay mayba la reey mahad maalinusho oo walka gadaw untan dhahayt kawaanka ilaa sarablaha untan dhahayt dukaankii arwa mahad fashion nga suruntii may gadahayne noocyaal alaab ah shal dubun sida oo neew cosmetic iskan nabtirjay alaabta kumiday laakiin walaa hata oo daruuriga ah hata soonka linka diyaar garowahayo may kumid ah sida garaafooyinka kuleelasooyinka ilaa iyo birtaawada sheyga hata ninka muhiimsada un hata dareeriyaha inay boo garaafooyinkan ilaa iyo burfudiska iyo bahal oo neew sambuuska la kasuub yahay oo yoon midub kale ana eed iyada aan sheegni kuleelasi jirta bahal sambuuska madiyada dubta la kashibada jirta makiinooyin dhowr shey ay sheegni oo horey linka arag jirna magaalada baydhabo sifayl dadka eed iyada han dhawaayaan hadii oo neew alaabta alaab macquul ah taa alaab qiimo jaban ah taa alaab oo neew lu ku faa'iideysada walaan mayba la reey minka kiika makaankii jeedi nuursadaas anta may buwaha alaab tayle qiimo jaban oo neew ka fayle billa barakeysan ee ramadaan oo fudahni hayta sida linku ku faa'iideysada fadi dhowshey oo maabalan kumaar manager sida qaadooyin kan lan kumaaran sambuuski balaa ka biye birtaawooyin kan garaafooyin digsiyaal kuleelasooyin ilaa dhowshey ee jara oo linku kumaaranna anti oo neew laka afur kulka diyaarsada eed wal eed yeed oo soonki hor walaba mahelaana maynana erahay kroniger iyo wala suuse iyo anu qabteen aad in haynada saarnaayti hata may buu shay kasta hadii ka lar shay lishen barki ku dubino ka lar shay ku bedelin alayb lakin sheenahay may buu aha hata may buu suuga eed iyada farxad iyo damaashad aan dareer wal otherwise inta male raxmad ya ilaahay nin sheeni barwaaqi ka dhaxjarna ganacsadaha in alxamdulillaah eed iyada aan faylana un hata
assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu anu magaagaydi jeebreen olin ka soo buu magal kuroon geega may ka suugna ganacsigi may ka dhaxjarna geega adeegitaanka iyo soonka unan diyaar garoobane mayani foodle billi barakaysanayte ramadaani foodle ma jare alaabo oo ramadaanka badlanku maarmaano jar sida garaafada sida kuleelasada sida tarmuushe sida birta sambuuska sida may leeraaykan sambuuska la kafido tarmuush barafe walbadan walunku maarmaane jaraan may leeraayo isbaaquliyaal koobka mashaariicda la kashibado qudaarta makiinada qudaarta la kashiido ama makiinada hilibka ee walbadan walunku maarmaane jaraan soonkii hore isoonku walbiinka shal dugunin soonkii hore arlaad bihir hirinayta alaab usuma kooyana kandhoon soomkii hore mahaysan oo hata burkalka laabe ma jarab sambuus hordhaankii fidis iyo rafaasya ma jarna ma jara burkalay suubsadaas saaradaas halaabadaas leh ama qorila wax fidihaa lankinka saan hataa eedan fudud burkalay tatoosisadaas saaradaas qudaarta kashibadaas haka laabadaas leh yar iyo wiin hoofadaaskan owlaadinka suubee kankan awkana kan kasayta may leeraayuse dhibaato dhombo ma jarta hool fudeen badanga jarta korona ma jar alxamdulilah soonkuna soon barakeysungu hilo oo jiilal eeya la filaa inuusa ka toos alxamdulilah tana raxmada ilaahaya kooyti
bismillah anoo magaaya leero abaas ibraahim xuseen oo ku mida ganacsiyada oo mayb waa ganacsatada magaalada baydhabo khaasatan ganacsiga maacuunta mayb waa bilan barakeysan ee ramadaan eed iyadii aan ka diyaar garowni mayba ka faraxsannaa ini mayb waa waqti oon ay tahay jiilaal ahayti oo hatan ku gudubni waqti hila roobeed eed iyada mayb waa ganacsiga maacuunta unsooda ilaa iyo shacbaankan dhatiis ilaa iyo tumankoor ramadaan mayb waa ganacsiga maacuunta eed iyo aan furunye waa horey wallan ku baraday ma sanadkan mayb waa warbaahinada afka maayaga ka hadalow yaha ka badadeen magaaladan baydhabo saasaato mayb waa mayli ku gudi jaray barakeysanay ramadaan yalin diyaar garoobahay ganacsatada geebasha shal duun mayb waa dhinaga raashinka dhinaga badeecada mayb waa dhina walba diyaar garoobayn bili barakeysan mayba ganacsiga magaalada baydhabona si habsamo leeya aan dareera eed iyadii aan ka faraxsanaa mayb waa inaan ku qiib qaada barnaamijkan
ana maay mel erey yuusuf maxamed xuseen alere suuga mayb waa ramadaan dadki in isdiyaariyaa hoo ilaahayer isbuuq wey warsaasiya dhiman badeecadana sidii hortimiyay hata lamadun ber suug dhaqdhaqajay maasha allahu suuga hafay lahaadi laakiin lamadun ber bolon hor amal suuga dilinay suug saasena ma jarna hoolaata maasha allahu shal dareera ma maasha allahu hiligii oo sanadeedii hor amalu sanadeed hata yaha bilaada suuga hata maasha allah hata faylay sanadku may gudubnya sanadku ganacsiga bilaaradii badeecadana hortigaalahayd hata haragaystay meelad kastoo maasha allah ilaahay nabadiyana faylayt walaaw waxyaaba zaaid ka soo sida badeecada baasiyaalka i tamarta udaarna maasha allah tkoyti laakiin soonkii hatilaa moodi sida mahayn walaku abaarhaane jeer laakiin sunadku maasha allah aaran jeer ilaahay sininkaayowaan qiimaha horti hata farqiin dhahay horti walagaalahayn laakiin hata maasha allah dhulkaha dhin haragaysee.